it's my really love.
Many no gesha, baby, I don't like. Many no gesha, na mapenzi, madam. Many no gesha, baby, I don't like.
Onam kuna jili me mkuta
pele. DJ IYNX.
Mijaja selina kucheze ya nanywele.
Mwenza kama penzi ameni zidia. Kinyo chenta kufanta ninginia. Kwa yako mapenzi na kunyubia mini lewe.
Ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah. Mama ni take, yeah, ni take enye ni take, yeah, una security. Baka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Menza kuchini nifanye kama ground shake.
Ebwana mkunaji lime mkuta pele. Michezo selina kucheze ya nanywele.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya. Mapenzi ya kiswazi umeyombea nikakupatia basi mpenzi iwe siri. Umeyombea nikakupatia basi mpenzi
iwe siri. Now hear this.
Mapiga tapishana.
She is a fine girl, little boy. Forever mine, unbreakable.
My kinky sounds entertainment.
So much she a bit pants feed all. I dem a meet a me gi a two time. That's how when me start see the girl a get wild. Three time me gi a the wickedest one. She love in that style and she love the profile. Four time me give her that grind. Say well bello colors in her mind. Fuego,
fuego, fuego.
Say the girl a ball fuego. Anytime she want me fi set it on fuego.
Fuego, fuego.
Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it.
De día y de noche me llama,
night and day.
Que quiere de nuevo en mi cama.
Ya lo sabe.
No fue en su
not just a DJ, but an entertainer. DJ Ikes, CJIYNX, the head boy.
Baby girl, you give me joy and excitement. I promise I'll never get tired. Even though I got a girl, you're my side chick. I call you my girl, never might be. Best of both worlds, you a hybrid. All your exes were a little short-sighted. Cause they never ever saw the right shit. That's why I buy you do your never Nike. You really changed my mindset. Cause I used to go for girls who are light-skinned. When you drop it to the floor, girl, I like it. When you drop it to the floor, girl, I like it. I set up living better. I could show you levels never achieved. Me and this lady got a thing going on. Ain't nobody know about it. Keep it on the low, ain't nobody gotta know. Baby, that's just how it goes. That's my baby, that's my baby, that's my baby girl. That's my baby girl. That's my baby, that's my baby, that's my baby girl. That's my baby girl. I'm living better. I could show you levels never achieved.
Sandra Sun, Sandra Sun, Sandra Sun. Kata juli juanda kukata Juka ungea nikata mine ngea kukata So nikangoja wendo nikatae fast Cause I'm a gentleman and ladies go fast But let me tell you something young woman Apana wekia wanaume roya chuma Ukikatiwa jo kubali kukatika Amo kizeka ndio maringo itaisha yeah Bure kabisa na kwende kabisa Tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha Bure kabisa na kwende kabisa Tuma bestia kwa kujeize ngolibakisha yeah Unakataa kuwa demi yangu naenda kwa mrogi na kuroga unakufa Na nakujaa kwa mazishi yako kukula na kukunywa ni kucheke ukizikwa Unaringaga unaringa nini na sura mbaya takuliko mbuzi Roho chafu kama ya shetani unadhaniaga wewe ni nani Daka taka 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 mapepo zinakufuata Sijui hata nini nini liona kwako hata ningejua ninge
DJ Ike CJ IYNX The head boy
You know what it is
Baby kissing me And the keep will change Me I like you With your get your face When you love me Me I love you more
Kama muria wabu mama
Mashavu bunyu bunyu Nani imechizi meni weke anga Juju juju Yeah Asura self be like pimpo Everything is simple Yeah. Baby kissing me and the keep will change Me I like you with your kitty face When you love me, me I love you more
Kama mbuya wabu mama Wabu mama Kama mbuya wabu mama
Shitua, huku nyuma mina shituka Unaenda ukishitua, acheki na umeshinda tambare
Makeki Sounds Entertainment
Waka waka stylo Waka waka stylo What a wicked stylo Ukivunja bega peperusha na mkono Waka waka stylo Waka waka stylo What a wicked stylo Ukivunja bega peperusha na mkono
Wenye kuna mwashi kuna jambo Select the sound it ni msunde kando Ni mchanga nyarambo kanambo Resuscitating tonight Leo niko wako hadi sunrise
watoto fine, fine, body fine. Ongeza tempo kio no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wicked day, usicheze na fire tena wicked day. Arrow boy live wire, every day tunajenga empire. Empire na siya ma vampire. Waka waka style, waka waka style. Wacha wicked style, kivunja kuga perfection.
Not just a DJ, but an entertainer. DJ Ikes, DJ IYNX, head boy.
Hey, hey, everywhere I go, everywhere I go, I see a bulu bulu, I'm saying, everywhere I go, everywhere I go, see a bulu bulu, I'm saying, everywhere I go, see a buru buru, Hamza ina kwa hasla na saka mkwanja. Sina do, ina baki tuni smoke ya gash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'ma keep it real, don't know why fakers keep on knocking my door. Ojui wanna mess na ule mschana hardcore. These streets we bande, give them another ghetto ange. Stim stim zi bande, give them another ghetto ange.
DJ Ikes.
Hizi kukuruka kara za nini sasa? jana na wale wagombi
wanuleta siasa.
Niambia, nichangia, kama ni nyimbo kuimbia. Eza lita loma kazi ya bolingo. Isi waskandonski wilipoze. Roi na kumanjo ni kupoze. Tupendane ujana ni pia uzeni. Tuvume Kajuk na Vanessa. Kwenye media together tunatesa. 254 sino kusama we.
Catch a groove on time,
yeah. DJ,
feel the vibe on time. Calculate one time, two time.
Hey, kena iku sawa ni me check. Na leo na die moja ya power that I will never forget. Drop me your pen in our location. Stacking stories I see mumi stacking my conversations. Wakani pata kwenye gate. Kama ni appointment, you know that I won't be late. No, this story najua well na relate. So katambi mkimbili sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, now my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, now my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
March life. You want touch your waist, my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in a fast life.
Tunenda prompti dim titi all along. Nime notice your form, me go fiti to me bond. Sa tunengia zone, udushike isha go down. Body am low perform, no mimi ya.
Take a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Take a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Like mango.
Ni sawa na una vision. Macho zimefokasi allowance una sit on. Suna junga no pazia siatin kona mission. Hapa ingine ni nao na siapa ndo na belong. Umeni like for long. Style fresh, sexy, smelling my cologne. Usha chukua self, you go ready now, it's on. You know you the one I've been looking for.
Are you the one for? I've been looking for. Akama liku close, liku study more and more. Ooh yeah. No doubt I could taka taka zile my feelings are gizani zani panda pandande. Chukuo selfie tutese sasa. And I boy on your case saki undercover. Ni no mano
Avelo umetesa move your bamba to me. Leta ni seti kitu kwa ni boss siko nini. Kaende juju chini chini we na mi. I make decision, change position.
Maisha ni mojo achan bambisho. Nasemu kosa wacha ni akikishe. Young wild and free kijana na PD. Usiji nime cha ufozi DJ. Leo ni leo, siachilie. Jipigie kifua, siaminie. Chukua selfie mtu wangu we tesa. Kwanzia ngoli ya juu, inawe.
Big a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie,
number one lover.
Big a selfie,
mimi na my lover.
Do a selfie.
DJ, CJ, IYNX, head boy.
Akachini, chini, numbu kia, akachini, chini, kati kia, akachini, chini, numbu kia, akachini, chini.
Nataka ucheze na mimi. If you know be down, pick a chin in me. I'ma bend down, put that thing on me. Let me do the dirty wine, I'ma nini ni. I'm in a Kenya, Uganda,
nipe wine.
Tanzania, Rwanda,
nipe wine.
Congo, Nigeria,
nipe wine.
Up to Jamaica,
nipe
all the way to London. Watch out me dip and wine. Hands in the air if you like it. Watch out me dip and wine. See me pretty face and like it. Watch out me dip and wine. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it. Yeah. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it. Dip, dip, dip and wine it.
akachini chini tumbukia mpaka chini chini katikia mpaka chini chini tumbukia mpaka chini chini
oh mama get busy 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 oh mama get busy busy busy. Wanauliza where she from na wambia tizi. Na bwaga manyanga na mkabizi. Mtoto kilizi, mama kilize. Ooh, nadizi. Ooh, nadizi. Them girl you burn my calories. Anapenda rafu. Minapenda rafu. Tatu mbili ama tatu chafu. Kila safu juu ya kabati. Chini ya sakafu whiny. Dipe, 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 whiny.
Watch how me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Watch how me dip and wine it. Yeah. See me pretty face and like it. Watch how me dip and wine it. Hands in the air if you like it. Move and wave if you don't like it. Yeah.
Banana, me na empatu na pagana. Hapo nyuma na sidika mna fanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
DJ Cakes 254.
Mwani pala nazi nyama nikani konyo nyo. Nungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na poteza toko. Zikipulizi kinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock tana piga koto. San pigwa ralo kupaka na joto.
Banana, mina ayo bas tunapakana. Hapo nyuma na sidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Tandana, kanyimle na itibidia weklawa. Toka teke cheke mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Underwater na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iko ready imestedi nani.
Banana, mina ayo basi tunapakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Pate meti yako lead bila pupata wa feast. Kwanza kenza story za matapatapa nani ya buu. Donda kumdandia tamdandia mbaka kesha. Tinguna na daisha mboko bigi kamepewa. Donda na dadia ndai ura ura don don. Donda na changi yanguai uya uya don don. Lapo na kazi yanguai uya uya don don.
Banana, mina ayo basi tunapangana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Angelina, temperature. If you call, I go come deliver. I know go follow your hand in never. Send a me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a angelly angelina. I'm a angelly angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, 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 on the low. Angelina, Angelina. Cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I know go follow your hand in never. Send a me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh no. Sure when I want to come out, make a signal. Why you want to request in your me like I need that? I'm tryna put a ring on your finger too. And be a better guy, guy. Be a better guy, guy.
Sit down here,
see.
Nikafunga safari eti naanza kuimba. Nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda paka kule Pemba. Ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke. Wakanidharau familia nduku watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe Lingala na Zalina Yombote. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye tuta waseme kanadia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi, sirahisi kwenye industry wanatucheza. Controversy zilete pesa. Eti kanadia na ye yule mara nmedemwa vile vile. Wengine wavume bila talanta. Kwenye picha tako wamekamatwa. Jina tupu walishapata. Jehune ungwana. Eti muziki kizungu mkuti. Ikinishinda nipiga buti. Ama nianze kucheza isukuti we. Tena yaopi sijazoeaga. Mini pole wananianzaga. Eti sana nianze kuwaga. Haya maneno zilizaga we. Sirahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sirahisi kwenye Twitter waseme kanadia katambe. Sirahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sirahisi,
sirahisi kama
sirahisi. Hata nikifa leo ni wewe wakusifika. Niliishi kutamani ni wewe.
Nadia, hello baby. La, nilikosea, nilimanisha. Hello Freddy, how are you baby? Oh,
ona acha nafsi na kuita. Nisipo jenja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku we
formula ya mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize. Unitapo sister anikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule mimi na ye siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule 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 mimi na yule. Yule 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 mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji ha. Akaleta bifeti na mwibia. Si uongo bwana nitamnyakulia. Akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyeshe. Nisije kosea unigombeze. Useme hunipeni unilize mie. Unitapo sister anikwaza. Eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki tiga vola baby.
Yule yule mimi na ye siku moja tupendane. Yule yule anione pasi na urafiki. Yule 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 mimi na yule. Mimi na yule. Yule yule mimi na yule.
Mjini kwite foda. Kilo meniweza na benzi nako. Nimelewa chakari. Mwaga maji ni kate kiu kinipepe. Nipepe. Mbasi leo tuko sane. Lakini kesho tusiachane. Ani kimapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tusikane. So let me be your love doctor. Na kupenda sio chocha. Sita kucheza mbuka. Let me be your doctor. Kupenda siyo chocha. Sita kutenda baby.
Nataka uwe wango. Wewe ndio kila kitu chango. Sing this for you baby one. wine pon the song now. Knock up and die, we never do you wrong no. Where when dumb when yeah where? Where when dumb when yeah where? Wine up your body pretty baby. You me want me no care what they say. Yeah the queen of the yard but girl no joker. Feel your love girl me woulda fight over. Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke girl me really quite sober. You bust my brain pops over and over. I be your shield girl me no tie soldier. Deal with the matter my girl wine closer. Jiggle up your body then you bend it right over.
So let me be your love doctor. Na kupenda siyo shosha. Sita kucheza poka.
Kusuka nuna dinda, ringa vile diva natatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako dance wa mebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Nasi uli cause I'm super si stress. Kama rene kisha basi unipe. Naju eni diva last money spend. Hata kani meet ya Mr. Bagain. Yeah, nasi uli cause I'm super si stress. Kama rene kisha basi unipe. Natural diva last money spent. Aja gani meet ya Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bena benda sign is oma. Pale Instagram bae. Bena benda sign is oma. Yani pale Instagram bae. Bena benda sign is oma. Yani pale Instagram bae. Bena benda sign is oma.
Napenda is oma. Unanilenga na umevai luku tu. Unadai wife geja na zuku tu. Na kudiemu alai unadai nugu tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsor ashara usha jodudu ju. Na kudiemu alai unadai nugu tu.
Kemba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh shh cheki bro washa shasha adi moro. Shh shh bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya shh puff puff. Shh shh orosho piga shodol kuna giza. Shh shh ziki nice tuji nice uweki story. Shh shh kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap tepo kembe tap 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 tap
tap.
Shamba umempimbisha kichwa nchaji mekitananga. Soma picha picha wazi umejipanga. Haupendi ficha ficha mzazi nimesanda. Haunuzi mbuzi kwa gunia. Haunimii ujuzi umenzidia. We mami fundi unanjulia. Hautuli nkiwa na gundi unanpatia.
Hakika umenifa. Siwezi pita mie nitaka. Na mkinita baby mi.
Thank you. Sounds Entertainment.
Classic music.
Hey.
Abba.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Hello, Mr. Burudani.
DJ Kicks.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complaint. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfua, wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala. Nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama buchi limechanika, speakers ina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati. Nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari. Cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari. Chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Mebugi step, webu checky checky. If I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget. Hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, mekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mfuwa, wacha ineshe.
Macho kalambari, kitazama ni tabani. Rangi ya joe mudengi, tadani samabani. Tabasamu kamtoto, beti kialo wa kismile. Nitadanganya kisema sija kutamani. Anamasha uzi kabuda. Kiuno chake fela. Zigo mzito sana. Mina shino kantotula. Anamasha uzi kabuda. Kiuno chake fela. Zigo mzito sana. Mina shino kantotula. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Oh, yeah, yeah. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You my number one girl. Tanatibu kama Maggie, first lady. Pole kama Lulu, Asani. Kuna tansha tamani. Tuka kimapenzi na lien mwye. Kutoka na Avril, siwezi mind. Ila tatizo kisha waiwa. Paro kinipa sisemi mwezio. Nitakula kimya kimya. Anamasha uzi kabuda. Kiuno chake fela. Siko mpito sana. Mina shino antutuela. Ana masha uzi kabuda. Kiuno chake fera.
Joseph, it's now time for some serious African music.
Oh, you got me in love,
DJ Ikes. DJ-I-Y-N-X. A head boy.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Ana bonge la nundu, akitembea, wendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu,
ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka pona mpaka uonge majero jero. Toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah. Yani kiboko, itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sopari, hakinipa sikatai minakwala. Figa kamjaka yani bala, nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfaji, figa kamjaka yani bala, nyuma, rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfaji, mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko,
kuyo fafu.
Anadai ni kuriski, anadai mamoshi tu. Nikidai tuende Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda punch,
well shave napenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Kwanza mashash ndio stash, wakisanifu kwa bash. Akisi ude makona class. Anapenda
punch,
Mr. Miangi, napenda ganji. Suno jo Mr. Kinoma na Matiangi. Hizi mabogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo samabani na ba
punch.
Yalde, anapenda from ya huyu mande. Hey, hey, na mande. Anajua gen, anajua
Olivi, anapenda pali. Anapenda pali.
Nimulevi,
anapenda pali. Anapenda pali.
Nimulevi,
anapenda pali.
Ani, are you okay? Piga magoti uokoke. Ape pumbai kutoke. Anapenda raha, minapenda ganji.
Anapenda yeah.
Oya basi shoka duda. Nikugide mi flow na design ya doba. Tapienga unainye melea. Kwa kona jo inapotelea.
Anapenda
sema do you siati ujidu na kusoro chini ya maji na kama libu nikifika Johnny shisha I come through akifika Johnny moshi come through
anapenda bana
mama fedi wako ever ready na mini jj kocha vile game na watoka mami dondosa tusepe vila rosa basi cheki na promoter
anapenda
bana not just a DJ but an entertainer DJ Ikes DJ IYNX
Safisha chaku chachisha Cheza chini buda unakatia Safisha chaku chachisha Unachoma unaban una ee Unachachi chachi 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 chachi
Unaharibu unachachisha Na kuita form unanyaibisha Mamanzi umekam nao sura zinatisha Ni magaza wanachachisha Zao hazishiki manze tei inaisha Hey yo roba ebu juwitisha Ju watu wameti hiyo form imejipa Hey yo DJ Bulog selecta maodi wana dance Wanatoa hadi shots na mamanzi wana dance Wanatoa underpants wanachoma wana ban wanachachisha Pale social media tuni mapicha Snapchat install tuni mafilter Hizo pics na mafoto wana edit wana crop Sijui photo grid lightroom photoshop Hiyo binti kidrop wana dance tuna shots ebu
Safisha chaku chachisha Cheza chini buda unakatia Safisha chaku chachisha Unachoma unaban una ee Unachachi chachi 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 chachi
Mina chachisha unalalisha Bararira mingi buda bakisha Tuliwatisha tukiwakisha Baraza kunego tulizamisha Buda kalisha saka aisha Sali shida zaku za kimaisha Mina paisha nikisafisha Ukitaka kunicheki lola kwa picha Ama Nataka ni kucheki kila dakika Na mtani nisifike ka ujapika Nitakatika, sita jazika Usponge juu ya life ka ujazika Toa pazia, songa kwa njia Na pongi sitoshe kika ijawika
Kuna bali, una musa, tunabambika
Safisha, chaku chachisha Cheza chini buda unakatia Safisha, chaku chachisha
Chaku chachisha Chaku chachisha It's now time for some serious African music
When I'm with you now, you're busy on your phone Zako my WhatsApp, Zako my Insta Nikituma kadiema, zangu napita Asema Zako my WhatsApp, Zako my Insta Nikiskuma kadiema, zangu napita I lose my composure Kajela sika naanza kunijocha Na lose my mind, I lose control Kisiri na umia roo Na ukishika simu mimi na kudigi on the low Na nikizusha unanuna nuna Tena unanuna sana Unaanza kuzusha zusha Hauna uruma bana Na nikizusha unanuna nuna Tena unanuna sana Unaanza kuzusha zusha Hauna uruma bana When I'm with you now you're busy on your phone When I'm with you now you're busy on your phone Zako ma WhatsApp Zako ma Insta Nikituma kadiema Zangu napita Asema zako ma WhatsApp Zako ma Insta Nikiskuma kadiema Zangu napita
I'm always there for you So put your phone down Cause baby I'm vibing with you You can have my passcode Oh baby give me yours Una chatty number
kwa leta za kunitoka wewe. Basi beba mzigo, jeni kani ni malipo. Basi twende kwa disco, tutu achese calypso. Come slowly, wine for me. Usilete noma usijai ngori. Come slowly, wine for me. Usilete noma usijai ngori.
DJ Kicks 254.
Dema kipita wana guruma. Akijipa wana piga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Nashika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole. Shalkido ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kani dem ana spin na mayeng.
Namaye
Kakioma nashikisha namaye.
Ha namaye
Sikishika ana drive namaye.
Ha namaye
Kuwa mini endulize bora ye.
Ha bora ye.
Anajua yo spin namaye.
Ha namaye.
Usiwoni nimefintika. Kulikuwa na kajam flani bad tumekapita. Pewa tozi kunais tuenda dance flow. Najuka duka umefunga nipe dhudha yo. Kisi ngainga toka chini hiki kyangu kime. Sita mbili mbili wa mnyenyezi ni kube. Ukimble kinaanza kukukuza unaple. Na kudema dema ni kushike filthy wa high. Chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow. Tuwa bamba mnipenduru ni wa show ni ki flow.
Ni wa show ni ki flow. Ni wa show ni ki flow.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlambe,
wa mnyonye.
Wa mlole. Masiba yeu spin na maye.
Take a shot and wine.
Y'all bust split for me, dip for me. Baby girl, I want you flip for me. Come on back and roll it for me. Make me know so that you're into me. Taking it slow and intimate. Your intellects are roots and immaculate. Can't forget all your shape and sexy leg. Baby girl, me a beg, you know make me beg. When you do the thing, you mash up me head. Just imagining you moving it in the bed. Keep me alive and I met me dead. Then she looking at my face and said,
I take the shot and wine. I wine. Hennessy shot and wine. I wine. No need for rush, take time. I take a shot and wine. I take a shot and wine.
Send it up and I'm right. Soon as the night time strike, you fade my mind. Watch how my jeans look tight. So you fi do the damn thing right. You fi know what me like. Come in on me now, if your body know. I know you the same one we say you got the stamina. This I get well over it real rough. Make it numb you know.
Worse for me and the energy.
And the grade you know.
We can give it on the deal
on the cover yeah.
Ain't nobody have to know. Ain't nobody have to know.
With a bang bang bang.
I take the shot and wine. I wine. Hennessy shot and wine. I wine. No need for rush, take time. I take a shot and wine. I
connection. She giving me the hardest time underneath this wine. She make me feel fine and I can tell, say she love this kind. Sweat me up a sweat and I rent this style till I'm on in time. Back deep on the wall now, back deep on the wall now, baby girl. Back deep on the wall now, now say me not fall now. Hey, me here say your last call now. Girl, get the things, let's go.
I take the shot and wine, wine, wine. I wine, wine. Hennessy shot and wine, wine, wine. I wine, wine. No need for rush, take time, time, time. Take time, time. I take a shot and wine, wine. I take a shot and wine, wine. I take the shot and wine, wine, wine. I wine, wine. Hennessy shot and wine, wine, wine. I wine, wine. No need for rush, take time, time, time.
Connection.